kuko kila wana snitch. Tuko kill na mamblena wana trap. Naalza kufiti hadi ana team. Zako zikiria team kesho tena. Ngeusa na die ana die tuko bendwa. Biti na chuna utatani ni ya enga. Niko forward buku liko kini kola Tesla. Azaya dana view si marapa mkabai. Attention mepata hadi scouts awadai. Matako uliambua ata mafisi wakiwai. Asha kuka leo but kesho ata
Zoea.
Kali amedisu da vera riko mondi Filipinye okto ame
Zoea.
Leo nimekula vela 1, 2, 3, 4, 5, 6, sija
Zoea.
Sad truth ni kujua truth behind corona na ukijua
Zoea.
Wasani kutokea lafu ngine kupotea lafu ngine wanamea
Zoea, ndiyo truth endea. Hakuna kitu umakade mkula fair. Kwanza after vile manze umemgojea. Aki ya mungu ii life siyo fair. Cheki, koya bute basi cheki. Saini sangapi, saini 420. Kawe ni pedi, basi suki seti. Lazima zitushiki, lazima situmeti.
Lazima,
no, sipendi kuwa broke. Nilisha zoea, kuwa na madogo. He's in a profit, hakuna kumeclose. Nilisha zoea, kusema tu ni god. Am I, Enrico Machiavelli. Design tawa mada, couple McKenzie. Wajanja over here, mafala over there. Leo nita kushikia, isije kawa ma
Zoea.